shizhi chahana rufu niwe wanyi shizhi ngwara zose Ichaye iburyo bwa data azategeki teka jose Ichaye iburyo bwa data azategeki teka jose